Kamala Byonna Charles Peter Mayiga asomozeza ebitongole ebikwatibwako obwenkanya omuli kkooti, poliisi, ofiisi ya ssaabawaabi n'ebirala okukozesa omusango gwa Christopher Okello Onyum ng'ekyokulabirako mu kwanguyako okuwa obwenkanya n'okugusa emisango gireme kukandaliranga. Mayiga Oweekitiibwa Mayiga agambye nti enkwata y'omusango gwa Okello Onyum kwalaze nti wabaddewo okunoonyereza okw'amangu era n'obwenkanya ne busalibwamu.